Ngaba wentu nula mpanga limalanga tanko zentia Neseri na wega njige seru norugendo Oduku volu kumutwe mulio kufesa Omulanda vienyono wa mlekanya mubidongo Necho vonjika njize mikwano lwachi Kutoze semu nyengo liweyo mugulati Noonya nengeri jempole rambulidwa Na njini rukunya choku zotu na zomoyo Akaka kosi kosi kilizabu bababaluanyi Bebaba beba muntu soro bafembi dongo Nabweva tiyo mevasala wanti no kurumba Ziba demba gazeri ndikuleyo na vidala Kukasazi wa sobele ranga kaba kensoera Baso deno mwenye kulira wanevu gonzi Nsime samo kutali mitwe na virenge Wera mune ya mchimie katike magome Lukunya wamboneleza siri ya lugambo Habe mikwano wafenke nyeleza mbukambwe Omuko wankubye kumutwe Okutegera we kunsibuka wasanyalaza wakati ndiwe Mtambula mpuruguma bomu mu lugudo Echyo kukola chenjo leke denze we bubenje Birooze bimpuku kanga mbaloza Nembiroto banzigira lunyesi chafuruta Biebi kemo biafunye owe sulomu watwa Nogwa kabuku katangu wene betu mkatonda Nanti na kujenjo leke deyo za lumonde Luga cheze za fundu kuluru nga gati sanyi Bantu alo mamande banja mkuro Kukuipa no kufungu lebitia Kila imbi etalo zawe kwa babadao Masekati makuru no kujusi zabara Kuru kunya lubi, kuru kunya lubi Maticha rake luba sinye kuka Okunde kambara nga chogonji Mayenga makula teruzi Nyono mukwano gwaba na badongo Sakaba fanga sina manze na kufuka Baligide na pajoni mabirizi Yali wa mtawana tamanya no nyobutambi Yekuchala kwa nabachisebo woru kunya Nota daka waduka biku na ndichi wabayo Yore lulikera ngokute modemezi Uchifo chenko konditamfu wokwe kulisa nabe Akamenkaka ya huluza wanabatese Lake dube ya mnyula na biasi Nekale mama Tuwera tuwera birone chalo chimoli Ngoworu kunya wataina songa jakuwao Luwa labanyata inatabu na musango Merutaliza banyonye sabano dalensi Bazirinda banabatafude kwa jeze Epiga nebijolekeza batyo mutonzi Neyuvalunja gaza chiru norukunya Singa manyidala kachupa mweru nywera Na ankaba denji wa mwakiri kumimbiri Na yoru kunya na alutegera nga tumbaka Chuanu kafina ya lieva kila danyo Mugudoro muwanka viza kusweza ndeseo Basu deno mulavirize rabote no mufuga kaunta Take kaganya kola chiramo Kafero ne mukungu chivakire mirembe Liste yeze mkozi sakatiwe gamba Mukadongo kamutindi mule kwansa asira Basewa ilizo chiravira usi ya kujieka Akabundika abatanya galiza mirembe Abanda gambu tulishimunga beba tuju Olukunya lwa abataliza abone panigina Ngama kujie kamili denya bechipoli Nchimano yebade chakizo olukunya Ekunya buli kantu nereka uonga teride Chigendele kwa chayo bochi nonya tewali Choka baba limia teba likanga batulutoma Bantu alo mamande banja mulo Kukuipa no kufungu nebitia Kwa imbi etalo zawe kwa baba dao Maseka tima kuru no kunyusi zabara Olukunya lulu, olukunya lubi Maticha rakeru vansi nyeko Sisa nendu tiyo kutaka fero Ngaru imbe mungeri elu langi rabdale mkwe Echa kwe ya daya tunude wakuru mbire Mkwano guange kansa miru gavo kumula mzechisa Enyimba zava daya imba kutambi kibadde kizibu obutakoona ku mutonzi zenkakasa yatuukira mizira na bululu nayanirizibwa abatamujemera katonda lwali abiswa lulinda bamukinze enkulukuku kyenva ndi omufise bwebwa okwentetenkanyiza ddala ndiba ntuyiriddawo mu kuzira gwa ani alibankowoola nti bajjuleka onootutuusa n'okunywa omususa gwe alwooli tulumakootera otuwande lwakukaawa lwakuba olulimi lw'osimanyi osanga ebitukayirira gwe obikombako n'ofa obuwomi omugenyi obutaddako ekyo kitegeeza ti oba oli awo gy'ava wandiba emiteru oluusi n'otumayo omubaka okuzuula naye olukuunya lwavaawo akimanya ntemyeko osanga bazadde baalwo bwe tunaabawanjagira ti omwana wammwe neeyisa ye akitujju bajja kumuddukira oba okumukoowoola nze njokulembeera abawerekeze mu kwetikka engugu nambi ono mwesibako okwerabira obulo eyatuwaka nkuli akijambi yatusonjola mpola mpola era ne bajja nga basiira nnyini atuwa mbagatanyiza olunaamala balungi n'ababi va ku muntu akutwalako bw'atyo emikwano gyo nga mpawona ngeri gy'ogamba ti omulwanyisa gweno okaaba okolimira lumbe ng'aziikibwa ye paka ewala eteri aligenda n'akomawo okola dutiisatiisa ng'abaamanye lubalumba ku fulonti ne lugaaya ziizine bw'omwemetta okuzanya nango ne bw'olinywa obutwa nkiraba nga nze kwetawanya luno olaba lugwira bigawa ly abasumba ekiyifuyifu n'ogyowulira ddala ebiwobe ezo sappula eruzibalisaawo mu bukambwe n'abali mu yeekaalo lubalumba yeera ne lumanga emiranga ebiwobe n'okwazira n'ennyo kyekiggula luggi lwa kawenke n'ensonda nnya awampi wazaayirwa teri alikuba enkyukira oba mikwano gy'okujjangayo okulamusaako olugendo olutalina asibirwa ntanda mu mpanga n'endi abaana battunga nkyalya agamakeesi n'omusimbiri omulisomba byakiri esibyebaza kuba ndiba sikyabisiima lwaki yesu weneggula akamenke ne bw'okola empisa ekigambo kutayobiyako umaru katumba nefiira abo olwali abaki abatayomba na muntu n'omu yagala nfundikire luno olukunya ng'endeeka gye luli nsisinkana ne lukunya okufa shuwa ddiiru teri kubuusabuusa neyinja kugenda nduvumyemu leka ntuggwa akaavuka empisa akagaggako emize akazunga katunyookerako wano ebikondo akata tyabayimbi ba kabaka kangeri etya kandibanga kafuka ku buliri ne bwesiikuvuma emmanyi ojja kundya kawutta gw'oginika ebinnya eby'amatalaga banange byakulanga munda w'engalabi wamma baana ba taata mubandabira nnyo ng'enze kinyerere